chachelewa, mana mola leo amesha tia tiki. Wazazi baba katana, na ye mama Evelini katana. Leo wote wanara, wanampokea mkaza mwana. Manongo kaini Emanueli, bola chanji sauri na jani. Wote leo wanara, wanamkaribisha nyumbani. Charity karibu homu,
karibu homu,
umeona kukaribisha. Tezo alage bai,
karibu homu,
kono nino masikani. Charity karibu homu,
karibu homu,
umeona kukaribisha.
Tezo
alage bai,
karibu homu,
kono nino masikani. Wajoni mchesie,
hatute charity.
Zawadi, Dama, Jospini, Gracie, Naomi na Vizu.
Nzuri kumena wili vyema,
harusi twaiona
ya wawili.
Yoni na Charity
wamependeza sana,
vigelegele vipigo.
Harusi nzuri tumeiona
ya wawili.
Yoni na Charity
wafunga pingu za maisha.
Chachelewa, mana mola leo amesha tia tiki.
Wazazi baba katana,
na ye mama Evelini katana.
Leo wote wanara,
wanampokea mkaza mwana.
Manongo kaini Emanueli,
bola chanji sauri na jani.
Wote leo wanara,
wanamkaribisha nyumbani.
Charity karibu homu,
karibu homu,
umeona kukaribisha.
Nino masikani,
Charity karibu homu,
karibu homu,
umeona kukaribisha.
Tezo
alage bai,
karibu homu,
kono nino masikani. Wajoni mchesie,
kamtute Charity, aziki kumalangala.
Akinu na mbembeleze,
kamtute Charity, aziki kumalangala.
Aya gumare usirowe,
wanacheza wala cheza, cheza, cheza. Atigika, atigika, twende bo, producer Tiger, Mr. Go, Tigika music. Tigika, atigika, tigika. Yoni anacheza, yoni anacheza. Charity anacheza.